kuzungusha heki chakacha.
Ngozi imelainika, inanipa mshawasha. Jungu tamu nitaramba, na ukinipa nitagonga.
Kiss, kiss me,
na ukinipa nitagonga.
Mukibwaga napata joto he ni peraha mtoto mzuri amependeza mifuko zangu wanaziteza namtaka kwangu wanipendenda
anipendenda
namtaka kwangu wanipendenda
anipendenda.